Omukwanaganya w'emirimu mu yafisi ya chairman w'ekibiina kya NRM Majati Uzie Hadija Namyalo era yasinzidde awonagamba nti baguddewo Tamen General Insurance Company ewanga egenda kubeera ng'ebutunuliza abasiraamu abakyali mu mbeera eza wansi omuli abakolera ku nguudo abali mu butale n'abo abadoobadooba ebeere ng'ebajuna okubawanga obuyambi n'okubawa ensimbi ezibajja mu mbeera embi. Eno gy'olaba yaguddwawo omukulembeze wa Uganda mwennyini era nga babadde ku Millennium Park e Lugogo mu kibuga ky'e Kampala era ng'abakulembeze bangi n'abasiraamu bangi ababaddeyo.
We have